Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 22. Mose umuyobozi w'ubwoko bw'Imana. Iki gice gishingiye mu kuva igice cya mbere kugeza ku gice cya 4. Kubw'akamaro Yosefu yagiriye igihugu cya Egiputa, abana ba Yakobo ntibahawe intara imwe gusa y'igihugu ngo bayituremo, ahubwo basonewe n'imisoro kandi bahabwa ibyo kurya ku buntu mu gihe cy'inzara. Umwami yavugiye ku mugaragaro yuko Imana ya Yosefu ariyo yatumye igihugu cya Egiputa kigira ibyo kurya byinshi ubwo ibindi bihugu byicwaga n'inzara. Yanabonye yuko uburyo Yosefu yuzuzaga inshingano ze byazaniye igihugu umutungo mwinshi cyane, maze kunyurwa kwe gutuma atonesha umuryango wa Yakobo. Ariko igihe kirahita, uwo mugabo ukomeye Egiputa yakeshaga byinshi arapfa. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Si ukuvuga yuko atari azi ibyo Yosefu yakoreye icyo gihugu, ariko yifuzaga kutabimenya kandi byashoboka akabizimanganya pe. Abwira abantu be ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Abisirayeli barororoka, barabyara cyane, baragwira kandi barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Ariko bari barakomeje kuba umuryango wihariye, ntaho bahuriye n'Abanyegiputa mu mico cyangwa mu mihango y'idini, maze kugwira kwabo gutera ubwoba umwami n'abantu be. Benshi muri bo bari abakozi bashoboye kandi b'abahanga, kandi bongeraga cyane umutungo w'igihugu. Umwami yari akeneye abakozi nk'abo kumwubakira ingoro n'insengero byiza cyane. Nuko abashyira hamwe n'Abanyegiputa bari banigurishije ku gihugu bo ubwabo n'ibyabo byose. Bidatinze bahabwa abakoresha, maze uburetwa bwabo buruzura. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose bababatishaga, ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Umwami n'abajyanama be bari baribwiye yuko bazabuza Abisirayeli kugwira babakoresha imirimo iruhije, bakabagabanya kandi bakabakuramo umutima wo kwigenga bari bafite. Ubwo abagore bababyaza bahabwa amategeko, umurimo wabo waheshaga uburyo bwo kwica umwana w'umuhungu wese w'umuheburayo akivuka. Satani yari azi yuko umucunguzi azavuka mu Bisirayeli, kandi gutuma umwami yica abana babo yibwiraga yuko azanesha umugambi w'Imana. Ariko abo bagore bubahaga Imana ntibatinyuka gukora ibyo bategetswe by'ubugizi bwa nabi. Umwami arakazwa n'uko umugambi we waburiyemo, atanga iryo tegeko mu buryo bwihutirwa kandi burambuye. Farawo ategeka abantu bose ati, umuhungu uzajya avuka mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzajya uvuka wese mujye mumureka beho. Ubwo iryo tegeko ryakurikizwaga cyane, Amuramu na Yokebedi, Abisirayeli bo mu muryango wa Lewi, babyara umwana w'umuhungu. Abo babyeyi kuko bizeraga yuko igihe cyo kurekura Abisirayeli cyegereje kandi ko Imana izahagurutse umucunguzi w'abantu bayo, biyemeje yuko uruhinja rwabo rudakwiriye kwicwa. Kwizera Imana kwabakomeje mu mitima yabo, ntibatinya itegeko ry'umwami. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 23. Uwo mubyeyi yahisha uwo mwana amezi 3. Noneho abonye ko atajyaga gushobora gukomeza kumuhisha ngo bye kumenyekana, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi kugira ngo amazi ye kuzakamena, ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we witwaga Miriyamu agumya kwigenzagenza hafi aho, afite igishyika cyo kureba uko musaza we muto amera. Kandi hari abandi barinzi. Uwo mubyeyi yari yashyize umwana we mu burinzi bw'Imana, kandi abamarayika bagendagendaga hejuru y'aho hantu horohejeho uburuhukiro. Abamarayika berekeje umukobwa wa Farawo aho ngaho. Ako kato gatoya kamuteye amatsiko, maze areba uwo mwana mwiza wari urimo, amarira y'urwo ruhinja atuma rugirira impuhwe, agirira nyina utaruzwi impuhwe wari wagenje atyo kugira ngo akize umwana we yari akunze cyane. Yiyemeza yuko uwo mwana akwiriye kurokorwa akamugira uwe bwite. Miriyamu abonye yuko uwo mwana arebanywe impuhwe, arabegera hanyuma aravuga ati, sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere. Aramwemerera. Mushiki w'uwo mwana yihutira kubwira nyina iyo nkuru nziza, kandi ahera ko asubira nayo nawe basanga umukobwa wa Farawo. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Imana yari yarumvise amasengesho y'uwo mubyeyi, arishima cyane, maze ahera ko atangira inshingano y'amahoro n'umunezero yo kwigishiriza umwana w'Imana. Yari azi yuko bidatinze yagombaga kumuha nyina w'ibwami, akabaho mu buryo bumwerekeza kure y'Imana. Agerageza kumushyiramo ibitekerezo byimbitse byo kubaha Imana no gukunda ukuri n'ubutabera. Amwereka ubugoryi n'icyaha byo gusenga ibigirwamana, kandi amwigisha akiri muto kwicisha bugufi no gusenga Imana nzima, yo yonyine ishobora kumwumva kandi ikamufasha uko ayitakiye kose. Agumana uwo muhungu igihe cyose ashoboye, ariko yagombaga kumutanga amaze kugira imyaka 12 y'amavuko. Bamukura mu kazu gaciriritse k'iwabo, bamujyana ibwami, bamushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we. Nyamara nubwo yari kwa Farawo, ibyo yigishijwe na nyina ntiyabyibagiwe. byaringa bimukingira ubwibone ubuhemu n'ububi byari byeze mu byakorwaga by'agahebuza ibwami. Imibereho yose Mose yagize n'inshingano ikomeye yujuje ari umuyobozi w'Abisirayeli bihamya yuko nyina yakoze umurimo ukomeye. Nta murimo wundi wangana n'uwo. Umubyeyi agira uruhare rwo gukuza ibitekerezo n'imico adateganyiriza igihe gito gusa, ahubwo iteka ryose. Atera imbuto izakura kandi kera, ikera ibyiza cyangwa ibibi. Ntashushanya ikintu cy'uburanga ku mwenda cyangwa ku kibaza mu ibuye ry'agaciro, ahubwo ni ugushyira ishusho y'Imana mu mutima w'umuntu. Ibyo umuntu yize akiri muto ntibimuvamo mu mibereho ye yose. Twahawe abana kugira ngo tubigishe, atari nk'abazaragwa intebe y'ubwami bw'isi, ahubwo nk'abami bazategekera Imana ibihe bidashira. Ku munsi w'amateka bizagaragara yuko ibyaha byinshi ari ingaruka z'ubujiji n'uburangare bw'abari bafite inshingano yo kuyobora ibirenge by'abana mu nzira y'ukuri. Nibwo bizagaragara yuko benshi bahaye isi umugisha n'umucyo w'ubuhanga n'ukuri no gukiranuka babikesha ababyeyi babo basenga. Ibwami kwa Farawo Mose yahigishirijwe bihanitse ibyerekeye ubutegetsi bw'abaturage n'ubw'ingabo. Umwami yiyemeje kuzaraga uwo mwana wahindutse umwuzukuru we intebe ye y'ubwami, maze uwo musore yigishirizwa iyo nshingano ye mu rwego rwo hejuru. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 22. Ubuhanga bwe nk'umugaba w'ingabo bwamutonesheje mu ngabo za Egiputa, kandi muri rusange yari umunyamico myiza. Satani yari yatsinzwe mu mugambi we. Itegeko ryo kwica abana b'Abaheburayo ryari ryahinduwe n'Imana kugira ngo itegure umuyobozi uzabaho w'abantu bayo. Abakuru b'Isirayeli bari barigishijwe n'abamarayika yuko igihe cyo gucungurwa kwabo cyegereje, kandi yuko Mose ari w'Imana izakoresha. Abamarayika babwiye Mose yuko Yehova yamutoranyirije gukuraho uburetwa bw'abantu bayo. Kubwe yibwiraga ko bazabona umudendezo wabo barwanye, yari azi ko azayobora ingabo z'Abaheburayo barwanye za Egiputa. Kubw'amategeko ya Egiputa, abicaraga ku ntebe y'ubwami ya Farawo bose bagombaga kuba ari abatambyi b'ibigirwamana. Mose nk'uzaba umuragwa yagombaga kwigishwa ubwiru bw'idini ry'igihugu, ariko ntibashoboye kumwemeza gufatanya nabo gusenga ibigirwamana. Bamutera ubwoba yuko azabona intebe y'ubwami, kandi amenyeshwa yuko umukobwa w'umwami azamuca nakomeza kwizera kw'Abaheburayo. Ariko yari ashikamye mu cyemezo yari yarafashe cyo kutagira indi mana yoboka uretse Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Yereka abatambyi n'abizera b'ibyo bigirwamana yuko kuramya ibintu bitumva wibwira ko ari Imana ari ukudatekereza neza. Babaye bihanganiye gushikama kwe bitewe n'uko yari umunyacyubahiro, kandi umwami n'abantu baramukundaga. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano zagororerwa. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 kugeza kwa 26. Mose yashoboraga kugira umwanya wo hejuru mu bakomeye bo ku isi, akaba nyambere mu bwami bwaho burusha ubundi bwose icyubahiro, kandi akaba n'umutegetsi waho. Nk'umuntu wari warize iby'amateka, ibisigo, ubucurabwenge, ubugaba bw'ingabo, ubutegetsi, ntawari uhwanye nawe. Nyamara nubwo isi yari imuri imbere, agira ubutwari bwo kwanga ubutunzi, gukomera no kwamamara, ahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Basezeranya Mose yuko azahabwa ingoro nziza cyane ya Farawo n'intebe y'ubwami kugira ngo abe yadohoka, ariko yari azi neza yuko ibinezeza by'icyaha byaraho ibwami bituma abantu bibagirwa Imana. Yarebye hirya y'ingoro, hirya y'ikamba ry'ubwami, abona ibyubahiro byo hejuru bizahabwa abera bisumba byose mu bwami butandujwe n'icyaha. Kubwo kwizera yabonye ikamba ritangiri ku mwami w'ijuru azashyira ku mutwe w'uzanesha. Uko kwizera kwatumye yifatanya n'aboroheje, abakene, ubwoko busuzuguritse bwari bwarahisemo kubaha Imana aho kuba imbata y'icyaha. Mose akomeza kuba ibwami kugeza igihe yari afite imyaka 40. Yasuraga bene wabo mu buretwa bwabo, abakomeza, abemeza yuko Imana izategura uburyo bwo kubacungura. Umunsi umwe abona umunyegiputa akubita umwisirayeli, arihuta yica umunyegiputa. Uretse uwo mwisirayeli nta wundi wari wabibonye, maze Mose ahera ko ahamba iyo ntumbi mu musenyi. Icyo gihe nibwo yerekanye yuko yari yariyemeje kurwanirira ubwoko bwe, kandi yari afite ibyiringiro byo kuzababona bongeye guhabwa umudendezo. Yibwiraga yuko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe, ariko ntibabimenye. Byakozwe n'intumwa igice cya 7:25. Bari bataritegura guhabwa umudendezo. Umunsi ukurikiyeho, Mose abona Abayuda babiri barwana, kandi bigaragara yuko umwe ari gufudika. Mose acyaha uwo wafudikaga, aherako amusubiza ahakana yuko Mose atari afite uburenganzira bwo gutabara, kandi amushinja icyaha cy'ubugizi bwa nabi. Ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Iyo nkuru igera kuri Farawo. Umwami yabwiwe yuko icyo gikorwa cyari gikubiyemo ubusobanuro bwinshi yuko Mose yari afite umugambi wo kuyobora ubwoko bwe bakarwanya Abanyegiputa bagakuraho ubutegetsi kandi akicara ku ntebe y'ubwami. Umwami ahera ko yemeza yuko akwiriye gupfa, ariko Mose amenye ibyo byago bye ahungira muri Arabiya. Uwiteka aramuyobora maze yakirwa mu rugo rwa Yetiro, umutambyi n'umutware w'Imidiyani wubahaga Imana. Hashize igihe Mose arongora umwe mu bakobwa ba Yetiro kandi ahaba imyaka 40 aragira imikumbi. Nabwo Imana yari ifite umugambi wo gucungura ubwoko bwayo hagombye kuba intambara nk'uko Mose yabyibwiye, ahubwo yajyaga gukoresha ubushobozi bwayo bukomeye cyane kugira ngo abe ari yo yonyine ihabwa icyubahiro. Mose ntiyari yiteguye gukora uwo murimo we ukomeye. Yagombaga kwiga icyo cyigisho cyo kwizera Aburahamu na Yakobo bari barigishijwe kutiringira imbaraga z'umuntu cyangwa ubwenge bwe, ahubwo kwiringira imbaraga y'Imana gusohoza amasezerano yayo. Mu ishuri ryo kwiyanga n'umuruho yahigiye kwihangana no kwifata mu byifuzo bye. Umutima we wagombaga gushyikirana n'Imana byimazeyo mbere y'uko ajya kwigisha Abisirayeli by'Imana ishaka no kwerekana uko umubyeyi yita ku bakeneye ubufasha bwe bose. Mose yari yarize byinshi atagombaga kwiga. Ibyo yabagamo muri Egiputa byari byaramugiyemo cyane ubwo yari akiri muto, kandi ahanini ingeso ze n'imico ye niho byakomotse. Igihe nicyo cyajyaga kubimukuramo. Byari ngombwa yuko Mose ubwe ahirimbana nk'ushaka gukiza ubugingo bwe, akareka amafuti akemera ukuri, kandi Imana yajyaga kumufasha intambara iramutse ikomeye cyane birenze imbaraga za kimuntu. Ariko niba hariho umuntu muri mwubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Ariko Imana ntizaha abantu mucyo wayo kandi bishimira kuguma mu mwijima. Kugira ngo umuntu abone ubufasha bw'Imana agomba kumenya intege nke ze n'ibyo adashoboye, agomba kwerekeza ibitekerezo bye ku guhinduka agiye kugira ubwe, agomba gukangurirwa gusenga n'umuhati by'ukuri. Ubwo yari akingirijwe n'urugeregere rw'imisozi, Mose yari wenyine n'Imana. Yitegereza ubwiza n'uburebure bw'iyo misozi ihoraho, abona icyubahiro cy'isumba byose, maze agereranyije abona uburyo Imana za Egiputa nta bushobozi zifite. Aho niho kwirata kwe no kwiyemera byashiriye. Ingaruka z'umudamararo we muri Egiputa zirashira. Mose agira kwihangana, kubaha no kwicisha bugufi, kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza uruta abantu bo mu isi bose. Ariko kandi yari afite kwizera gukomeye. Uko imyaka yahitaga, amasengesho yasabiraga Abisirayeli yazamukaga umunsi n'ijoro. Aho niho yandikiye igitabo cy'Itangiriro ayobowe n'Umwuka Wera. Imyaka myinshi yamaze ari wenyine mu butayu yahesheje isi ibihe byose imigisha myinshi cyane. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana.
Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze.
Igihe cyo gucungurwa cyari kigeze. Umugambi w'Imana wari ugiye gusohora mu buryo kwirata kw'abantu kwari kugiye gusukwaho umujinya. Umucunguzi yari agiye kuza nk'umushumba wiyoroheje afite inkoni gusa mu ntoki ze, ariko Imana yajyaga guhindura iyo nkoni ikimenyetso cy'ubushobozi. Umunsi umwe yahura imikumbi ye bugufi ya Horebu, umusozi w'Imana. Mose abona igihuru kigurumana ariko kidakongoka. Akegereye niho ijwi ryaturutse muri ibyo birimo iby'umuriro rimuhamagara mu izina. Iminwa yihinda umushyitsi aritaba ati karame, abwirwa kutegera aho ngaho aticishije bugufi. Kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze ari ahera. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Ubwo Mose yitegerezaga yicishije bugufi imbere y'Imana, akomeza kumva aya magambo ngo, "Nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki. Ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli." Yumiwe kandi agize ubwoba bwinshi cyane, Mose asubira inyuma maze aravuga ati, "Ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa?" Mose atekereza ubuhumyi, ubujiji no kutizera k'ubwoko bwe. Abenshi ndetse ntibari bazi Imana. Mose abaza Imana ati, "Ningerayo nkababwira nti, Imana ya basekuruza wanyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki?" Yahawe igisubizo ngo, "Nduwo ndiwe, ndiho yabantumyeho." Mose ategekwa kubanza guteranya abakuru b'Abisirayeli bari barashavuye igihe kirekire kubw'uburetwa bwabo, akababwira ubutumwa buvuye ku Mana. Kandi yagombaga gusanga umwami akamubwira ati, "Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye. None turakwinginze, reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo." Mose aburirwa yuko Farawo azanga kwemera ibyo bamusaba. Ariko kandi ubutwari bw'umugaragu w'Imana ntibwacogora. Uwiteka yagombaga kwerekana ubushobozi bwe. nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo. Nyuma yabyo azabareka. Uwiteka aravuga ati, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'ibyizahabu n'imyenda. Abanyegiputa bari barakungahajwe n'imirimo bakoreshaga Abisirayeli babahata. Ubwo rero Abisirayeli bari mu kuri kwaka ibihembo by'imyaka y'umuruho, kandi Imana yagombaga kubaha kugirira umugisha ku Banyegiputa. Ibyo abaretwa basaba bakabihabwa. Ni gihamya ki yajyaga guha bene wabo cy'uko Imana yamutumye koko? Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati, Uwiteka ntiyakubonekeye. Abwirwa kujugunya inkoni ye hasi, abikoze ihinduka inzoka. Mose arayihunga, abwirwa kuyifata maze ayifasha iba inkoni. Abwirwa gushyira ikiganza cye mu gituza cye arumvira,
maze agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe kera nka shelegi,
kandi ubwo abwiwe kugisubiza mu gituza cye akongera akagikuramo asanga cyahindutse nk'ikindi. Kubw'ibyo bimenyetso, ari bene wabo ndetse na Farawo bagombaga kwemera yuko ifite ububasha gusumbya umwami wa Egiputa yari yabiyeretse. Ariko mu kwiheba kandi afite ubwoba, umugaragu w'Imana noneho atanga impamvu yuko atavuga neza. Mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Yari amaze igihe kirekire atandukanye n'Abanyegiputa, akaba yaratakibuka ururimi rwabo neza nk'igihe yabanaga nabo. Mose asaba yuko hatoranywa undi muntu bishoboye kumurusha. Ariko Uwiteka yari yasezeranye gukuraho inzitiro zose hanyuma akamuhakunesha. Indi mpamvu yamuteraga gukomeza kuvuga yuko adashoboye,
byerekanaga kutiringira Imana.
Byerekanaga yuko yari afite ubwoba bw'uko Imana itari ishoboye kumuha ubwo bubasha, cyangwa yuko yari yibeshye imutoranya. Aroni mukuru we, kuko yahoraga avuga ururimi rw'Abanyegiputa iminsi yose, yararuvugaga neza cyane. Abwirwa yuko Aroni aje kumusanganira. Amagambo yakurikiyeho amagambo mu kanwa ke, kandi azajya kubwirira abantu, azakubera kanwa, nawe uzamubera nk'Imana, kandi uzajye witwaza iyo nkoni iyo uzakoresha bya bimenyetso. Ntiyongera kuruhanya kuko impamvu iyo ariyo yose yari ivuyeho. Amaze kwemera uwo murimo, Mose atangira kuwukora n'umutima we wose, yizera Uwiteka adashidikanya. Imana iha umugisha uko kumvira ko atazuyaje, abintyoza, agira ibyiringiro, arakomera.
Kandi aba umuntu uteguriwe neza gukora umurimo ukomeye cyane kuruta indi yose umuntu yaba yarigeze guhabwa.
Umuntu ahabwa ubushobozi no gukora neza iyo yemeye inshingano Imana imuha. Uko urwego ariho mu murimo ruri hasi kose, cyangwa uko ubushobozi bwe ari buke kose, uwo muntu azakomera nyagukomera niyifuza gukora umurimo we mukuri. Umuntu umenya intege nke ze ni ikimenyetso cy'uko azi uko umurimo yahawe ungana. Azagira Imana umujyanama we n'imbaraga ze. Gutinya Farawo n'Abanyegiputa mu mutima we bari baramurakariye imyaka 40 yari ishize, nibyo byatumaga Mose agerageza kwanga gusubira muri Egiputa. Ariko afashe urugendo kugira ngo yumvire itegeko ry'Imana, Uwiteka muhishurira yuko abanzi be bapfuye. Avuye i Midiyani, marayika abonekera Mose mu buryo buteye ubwoba, asa nkaho ashaka kumurimbura. Nta busobanuro bwatanzwe. Ariko Mose yibuka yuko hari ikintu kimwe atakoze mu by'Imana yifuzaga. Ntiyari yakoze umuhango wo gukeba umwana wabo muto w'umuhungu. Kwibagirwa nk'uko k'umuyobozi w'Abisirayeli watoranyijwe kwajyaga kugabanya imbaraga z'amabwiriza y'Imana ku bwoko bwayo. Zipora agize ubwoba yuko umugabo we ari bwicwe, akora uwo muhango ubwe, maze marayika areka Mose arakomeza urugendo rwe. Ubugingo bwe bwagombaga gukizwa gusa n'uburinzi bw'abamarayika bera. Ariko ubwo atitaye ku nshingano izwi, ntiyajyaga kugira umutekano kuko atajyaga kurindwa n'abamarayika b'Imana. Mu gihe cy'akaga mbere yo kuza kwa Kristo, abakiranutsi bazarindwa n'abamarayika, ariko nta burinzi cyangwa umutekano bizaba kuwica amategeko y'Imana. Abamarayika ntibarinda birengagiza itegeko na rimwe ry'Imana.